Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Tagamu kupendwa na, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchume,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Chakike,
tuale.
Wamengia chakike,
kwa penzi letu.
Chakike,
lazima wachuchume.
Chakike,
kwa penzi letu.
Chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado.
Kwa
tenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo joto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami.
Jipepe.
Morikado momo.
Jipepe.
Oya mama dangote.
Jipepe.
Edo nifungwe.
Jipepe.
Chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Yani chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nasei.
Joseph Mertier
Nasei Banalobi Nasei
Kaya Kaya Moussa
Tule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Quadra Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra koka kate aloba kate
Sibaye
Yes Choisi ma tata
Tuma Tuma Tuma
Kakate alinga katro alo bakate
Sukuma
Yes Adolfo Mute Bachi la mwina
Baba Mazuma Baba Mazuma
Joseph Kusaka
La Baba Mazuma
Zodwa
Angeli
Mazuma
Dar es Salaam Mazuma
Akosham
Daimon Mazuma Inchasa Mazuma
Kaya Kaya Musha
Mazuma
Kamamfuama
Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa
miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa miguu.
Okwaza kambali,
korona.
Kusimbate,
korona.
Kwaza kona ogomba,
korona.
Kusana musika,
korona.
Katena wa maski,
korona.
Deux metri,
korona.
Mikono ya kokosha,
korona.
El Virgo St. James
Didi Stone Nike
Didi Santos
Ayolizer
Today is today The boss, the boss, the boss On vous a parlé de nos villes